dhigaha hergay
hadar li duciyo hambalyo wadna inaga hantiya hambalyo wadna inaga hantiya hadana hay hubal
dhigaha hergay
hadana hay hubal
dhigaha hergay
hadar li duciyo hambalyo wadna inaga hantiya hambalyo wadna inaga hantiya muhibada hirqada koob wada harsada noqdo hooyo aabe ubansan hela muhibada hirqada harsada noqdo hooyo aabe ubansan hela
hayata
qodaniyo ataba ya hayabi labalabay selay ugu hagar behen ibadiyo codkee qodan iyo altaba dahay habi labalabay selay ugu hagar behen ibadiyo codkee
noqdo hooyo aabe ubadsan helaa